waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Australia ayaa ku biirtay dalalka Canada, Boortaqiiska iyo United Kingdom si rasmi ahna u aqoonsatay dowladda Falastiiniyiintu ay leeyihiin. Hadalkan ayuu ra-iisul wasaaraha Australia kaga dhawaaqay qaramada midoobay. Go'aankan ayay ra-iisul wasaare Anthony Albanese iyo wasiiradda arrimaha dibadda Penny Wong kaga dhawaaqeen bannaanka hore ee xarunta qaramada midoobay ee New York, iyadoo dowladdu sheegtay in go'aankan uu qayb ka yahay dadaal lagu doonayo in xal looga gaaro colaadda Israa'iil iyo Falastiin oo laba dal noqda. Waa waqti taariikhi ah in ra-iisul wasaare Anthony Albanese uu golaha guud ee qaramada midoobay kaga dhawaaqay in Australia ay aqoonsatay dal Falastiiniyiintu ay leeyihiin.
The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine.
Dowladda federaalka ee Australia waxay aqoonsatay dal Falastiin ah. Muddo dheer, Australia waxay labada xisbiba qabeen siyaasad ku salaysan xalka laba dal ama two state solution waxa la yiraahdo. Labadaas dal, mid waa Israa'iil, kan kalena dabcan waa Falastiin. Go'aankan aan maanta ku dhawaaqnay wuxuu la mid yahay oo la socdaa midka dalalka caalamiga ee aanu saaxiibada nahay sida UK iyo Canada. Taas macnaheedu waa in shanta dal ee loo yaqaano 5i saddex ka mida ay go'aankan maanta gaareen. Dalalkaas 5i-gu waa Australia, New Zealand, Canada, UK iyo Mareykanka. Tan ayaa macnaheedu yahay in Australia ay ku biirtay dalal ka badan 150 oo Falastiin u aqoonsaday dal madax bannaan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dalalka aqoonsaday Falastiin digniin u jeediyey, isagoo sheegay intan lagu hubinayo inaysan weligeed jiri doonin dal Falastiin la yiraahdo. Tan ayaa imanaysa iyadoo Israa'iil ay waddo duqeyn ay ku hayso Gaza City oo macaluul darani ay ka jirto, iyadoo wasaaradda caafimaadka Gaza ay sheegtay in tirada dadka ilaa iyo hadda dagaalka Israa'iil ay Gaza ka waddo ay ku dishay dad ka badan 65,000 oo qof. Mr. Albanese ayaa sheegay in tallaabadan ay ka dambeysay kadib tiro ballanqaadyo oo ay samaysay maamulka Falastiiniyiinta ee ka taliya daanta galbeed ama West Bank ee la haysto. Maamulkan ayaa loo arkaa inuu yahay hoggaanka saxda ee mustaqbalka Falastiiniyiinta.
Our active recognition is based on the commitments received.
Talaabadeena aqoonsigu waxay ku salaysan tahay ballanqaad aanu ka helnay maamulka Falastiiniyiinta oo ay ka mid tahay in Xamaas aysan weligeed dambe xukumi doonin Gaza. Falastiin waxay aqoonsan tahay xaqa ay Israa'iil u leedahay inay jirto iyadoo nabad iyo amni ah. Maamulka Falastiinna hubka dhigayo doorashooyin dimuqraadiyana la qabanayo, isbeddello guudna lagu samaynayo arrimaha dowladnimada, maaliyadda iyo waxbarashada. Faransiiska iyo Belgium ayaa sidoo kale toddobaadkan aqoonsaday Falastiiniyiinta. Aqoonsiga UK ayaa culays gaara leh maadaama ay imanayso 108 sano kadib markii dowladda UK ay ku dhawaaqday go'aankii loo bixiyey Balfour Declaration oo lagu taageeray aasaaska dowlad yuhuud ay leedahay oo laga sameeyo gobollada Bariga Dhexe. 77 sano ayaana ka soo wareegtay markii Israa'iil laga sameeyey dhulkii loo yaqaanay Falastiinta ay Britain maamushay waqtigaasi. Ra-iisul wasaaraha Britain Sir Keir Starmer ayaa sheegay in aqoonsigu yahay waddada keliya ee lagu heli karo xalka labada dal oo xal loogu heli karo colaadda dabada dheeraatay ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
Today, to revive the hope of peace and a two-state solution.
Maanta, si dib loogu soo nooleeyo rajadii nabadda iyo xalka labada dal, waxaan caddaynayaa anoo ah ra-iisul wasaaraha dalkan weyn ee UK in UK ay si rasmi ah u aqoonsanayso dal Falastiiniyiintu ay leeyihiin. Waxaan aqoonsanay Israa'iil 75 sano ka hor inay noqoto dal ay leeyihiin dadka yuhuudda ah. Maantana waxaanu ku biiraynaa 150 dal oo sidoo kale aqoonsaday Falastiiniyiinta. Xusaam Zomlod waa madaxa ergada Falastiiniyiinta ee UK. Wuxuu khudbadda ka daawanayay moobaylkiisa. wuxuu u dabaaldegay waxa uu u arko Britain oo wixii hore u dhacay saxaysa.
This is a historic day simply because it begins to correct the historic injustices that
maanta waa maalin taariikhi ah sababtoo ah waxay bilow u tahay saxidda cadaaladdaradii taariikhiga ahayd oo Britain ay si toosa uga qayb qaadatay dhibaatadii ku dhacday shacabka Falastiiniyiinta. Aqoonsigu ma aha oo keliya jiritaanka shacabka Falastiin, sababtoo ah horeba waqti dheer ayaanu u jirnay ka hor go'aankii Balfour Declaration ee aqoonsigu waa in la soo afjarayo inkiraadda jirtay. Hase yeeshee, dowladda Israa'iil ayaa aad uga carootay arrintan. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa digniin culus u diray Australia iyo dalalka kale, isagoo sheegay inuu sii wadayo wax kastoo awooddiisa oo uu ku hubinayo inaysan jirin dal Falastiin la yiraahdo.
You're giving a huge reward to terrorism, and I have another message for you.
It will not happen. The Palestinian state will not establish a Palestinian establishment forever. ما ay dhacayso taasi dal Falastiin la yiraahdo weligeed lagama sameynayo galbeedka webiga Jordan. Sanado badan ayaan hortaagnaa in dal argagixiso ah la sameeyo iyadoo cadaadis weyn nooga imanayay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. Taas waxaa dheer, waxaan labanlaabnay deegaanada dadka Yuhuuda ay ku degayeen Judea iyo Samaria oo uu ula jeedo daanta galbeed ama magaca Yuhuuddu ay u yaqaanaan West Bank ah. Waxaan sii wadaynaa deegaanadaas, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu. Ku dhawaaqida aqoonsiga Falastiin ee ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa qayb ka ah booqasho 4 maalmood oo uu ku joogo golaha guud ee qaramada midoobay, halkaas oo uu kulamo heer sare kula yeelan doono madax kala duwan. Haddaan dib ugu soo noqono Australiana, mucaaradka federaalka ayaa iyagu taageersan aragtida Mr. Netanyahu, iyadoo hogaamiyaha xisbiga liberaalka Susan Lee iyo afhayeenada arrimaha dibadda u qaabilsan mucaaradka Michaela Cash ay dowladda uga digeen inay aqabashay ama ogolaatay handadaada kooxda mintidiinta ee Xamaas. Waxay kaloo intaa ku dareen inay tani tahay oo keliya istusid aan waxba weyn tarayn oo Falastiiniyiinta rajo been ah siinaysa. Urura bulsho oo ay leeyihiin dadka Yuhuuda ayaa sidoo kale aragtidaas qaba, iyadoo madaxa golo ka mida golayaasha ay dadka Yuhuuda ee Australia leeyihiin uu ka cawday aqoonsiga Australia ay aqoonsatay dal Falastiin ay leedahay. Madaxa golahan waa Alex Rifkin, waxaana uu sheegay inaysan tanu soo afjarayn dhibaatada Falastiiniyiinta Qaasa haysata ama dadka Yuhuuda ee weli Xamaas ay haysato.
We're bitterly disappointed by this announcement. We're not shocked by it. This was obviously on the cards, but it doesn't lessen the blow.
Aad baan uga xunahay arintan dawladdu ku dhawaaqday. Aad baan uga naxanay. Dabcan waa mid la filayay, laakiin in la sugayay ama la filayay ma yareynayso xanuunka dharbaaxadan. Aasaasiyan waa siyaasad xun, waxbase ka bedeli mayso xaaladda dhulka ka jirta. Ma xallinayso dhibaatada u dhaxaysa Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta muddo dheer. Ma soo dhaweynayso nabad lagu soo dabaalo dagaalka Qaasa ama siidaynta dadka afduubka loo haysto. Waxa keliya ee ay samaynayso waa inay dhiirro gelinayso kooxaha xag jirka ah, gaar ahaan Xamaas. Waxay muujinaysaa in istaraatiijiyadooda ah in argagixisanimo lagu gaaro guul siyaasadeed. Qaar kale oo ka tirsan bulshada Yuhuuda ayaa iyagu soo dhaweeyey in Australia ay aqoonsato dal Falastiiniyiintu ay leeyihiin, iyagoo intaa ku daray in loo baahan yahay in hawlo dheeraada la qabto sidii loo soo afjari lahaa burburka ka jira Qaasa. Dr. Max Kaiser waa madaxa golaha Yuhuuda ee Australia.
Certainly puts Australia at odds with Israel and the United States.
Runtii waxay abuureysaa khilaaf Australia kala dhaxeeya Israa'iil iyo Mareykanka, laakiin sidoo kale waxay ila tahay in la soo dhaweeyo. Dhibka runta waa tan ah in la isku dayo in labada dhinacba la qanciyo oo labada dhinac kuwo siman laga dhigo, laakiin xaaladda dhulka ka jirta sidaas ma aha, sababtoo ah Israa'iil ayaa dhulka oo dhan maamusha. Waa nidaam sharciyan lagu tilmaamay inuu yahay mid midabta koor ku salaysan. Mana jiraan wax Israa'iil ay samaysay ama tiri oo muujinaya inay danaynayaan xalka labada dal ama waxa two-state solution loo yaqaano. Mr. Netanyahu ayaa ugu hanjabay in laga goyn doono kuwa ka soo horjeestay danaha Israa'iil.
The response to the latest attempt to impose a terrorist state in the heart of our land.
Isku daygii u dambeeyay ee lagu doonayo in dal argagixiso ah lagu abuuro wadnaha dhulkeena, jawaabteeda waanu bixinaynaa marka Mareykanka aan ka soo noqdo, ayuu yiri, ee hasugu waayina.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.